magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ayaa u muuqata goob cusub oo ay ka qabsoomeen wada hadallo u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, waxayna halkaasi ku gaareen heshiis ganacsi. Magaaladan ayaa noqotay halka uu sida gaarka uga socdo tartanka awoodeed ee u dhexeeya dalalka Beijing iyo Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa banaanka keenay dareenkooda ku aadan sida ay uga walaacsan yihiin isdhexgalka degdega ah ay xisbiga shaqaalaha ee Ingiriiska la yeesheen Shiinaha. Mareykanka ayaana si cad u muujiyay cabsida uu ka qabo qorshaha lagu dhisayo safaaradda Shiinaha ee ugu weyn qaaradda Yurub, taasi oo laga hirgelinayo gudaha magaalada London, meel aad ugu dhow xarunta dhaqaalaha ee caasimadda. Wargeyska Sunday Times ayaa soo xigtay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka oo uga digay dowladda Ingiriiska halista weyn ee dhanka sirdoonka ah ee ka dhalan karta haddii ay horay ugu socdaan mashruuca dhismaha safaaradda Shiinaha ee London. Mas-uulkan ayaa xusay in tallaabadaasi ay keeni karto in la helo xoogo sirdoon oo xasaasi ah, taasoo khatar ku ah amniga dalka Ingiriiska iyo midka xulafadeeda caalamiga ah ay ka mid tahay NATO. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in Mareykanku uu filayo inay la yeeshaan iskaashi dhow dowladda Ingiriiska ka hor inta aan go'aan kama dambaysa laga gaarin dhismaha safaaradda Shiinaha ee London. Arrintan ayaana salka ku haysa walaacyada adag ee la xiriira amniga iyo sirdoonka, kuwaasi oo Washington u aragto kuwo u baahan in si wadajir ah looga baaraadego. Codadka ka soo yaray xisbiga muxaafidka ee Ingiriiska ayaa si degdeg ah ugu biiray cadaadisyada Mareykanku uu saarayo arrinta safaaradda Shiinaha, iyadoo Chris Philip oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska qaybna ka ah xisbiyada mucaaradka uu sheegay in walaacyadan ay muujiyaan madaxda Mareykanku ay tahay mid farin toosa u diraysa dowladda si ay uga laabato go'aankaasi. Wuxuu soo kale xusay in mashruucani uu leeyahay halis weyn oo ku aadan amniga Ingiriiska. Baitar Kyle oo ah wasiirka cilmiga iyo halabuurka ee xukuumadda ay hogaamiyaan xisbiga shaqaalaha Ingiriiska ayaa ka jawaabay eedeymaha loo jeediyey dowladdiisa, isagoo xusay inay si buuxda uga warqabaan khataraha ka iman kara arrintani, isla markaana ay dowladda si dhab ah u qiimeynayso dhammaan dhinacyada amniga ah ee la xiriira mashruuca safaaradda Shiinaha. Xisbiga muxaafadka ee talada dalka Ingiriiska hayay sanadkii 2020 ayaa go'aan ku gaaray in shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha ee Huawei laga saaro mashruuca dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta ah ee shabakadda 5G-ga kadib cadaadis xoogani oo uga yimid dhanka Mareykanka. Go'aankani ayaa lagu sababeeyay cabsi dhinaca amniga, iyadoo dowladda Ingiriisku ay sheegtay inay Shiinaha u aragto inuu yahay khatar ku soo wajahan danaheeda mustaqbalka fog. Professor Kerry Brown oo qabiir ku takhasusay daraasaadka Shiinaha kana tirsan jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in Mareykanku xilligan yahay danaysta aan wax fursad ah u ogoleyn dowladaha kale. Wuxuu tilmaamay in Washington ay markeeda ogolaanayso inay heshiisyo la gasho Shiinaha si ay u daabusho danaha gaarka ay leedahay, hase yeeshee marka ay timaado dowrka dalalka kale ay doonayso inay la socoto dhaqdhaqaaqyadooda ay la yeelanayaan Shiinaha. Qabiirkani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qorshaha dhismaha safaaradda weyn ee Shiinuhu uu ahaa mid dhaliyay muran xoogan sanadihii lasoo dhaafay, balse hadda dowladda Ingiriisku ay si cad u doonayso in arrintani loo arko mid laba geesood ah, inkastoo ay xubin ka tahay isbahaysiga sirdoonka ee shanta indhood oo uu Mareykanku qayb ka yahay. Haddana waxaa muuqata in London ay si xoogan u raadinayso fursad kasta oo wax u tari karta dhaqaalaha dalkeeda, iyadoo sanado badan la daala dhacaysa hoos u dhac dhaqaale. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa dadaal ballaaran ugu jira sidii uu u hirgelin lahaa safaarad uu ka furto Ingiriiska, iyadoo ay jirto cadaadis xoogan oo ka imanaya dhanka Mareykanka. Wargeyska Financial Times ayaa daaha ka rogay in madaxweynaha Shiinaha uu si toosa uga codsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Lammy in la dedejiyo go'aanka dhismaha safaaradda xilli uu booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Beijing. Ingiriiska ayaa isku diyaarinaysa qabanqaabinta kulan rasmi ah oo dhex mari doona madaxweynaha Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer, kaasi oo ka dhici doona magaalada Beijing dabayaaqada sanadkan 2025. Kulankani ayaana noqon doona kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay ka qayb galaan mas-uuliyiin Ingiriis ah ku dhawaad 7 sano. Brown ayaa saadaashiisa u badiyay in martigelinta wadahadalada ganacsiga ah ee aadka u adag ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanku ay tahay isku day ay London ku raadinayso madax banaani istaraatiiji ah, taasi oo siinaysa fursad ay ku fushan karto danaheeda ku aadan Beijing, iyadoo aan ka caraysiinayn Washington. Isku dheelitirnaantan adag ayay London isku dayaysa inay u maamusho si taxadar leh, iyadoo doonaysa inay hal dhagaxi ku disho laba shimbirooda. Inta wafdigii ka socday Shiinaha ay imanayaan London si ay isugu diyaariyaan wadahadal ay la yeeshaan wafdiga Mareykanka, waxaa socday qabanqaabada kulamo hooseed ay la yeelanayeen mas-uuliyiinta Ingiriiska oo ugu horreeyay wasiirka maaliyadda haweeneeda lagu magacaabo Ratasha Raviz, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha oo hogaaminayay wafdiga dalkaasi ee ku matalayay wada xaajoodyadii ganacsiga ay la yeesheen Mareykanka ayaa sheegay kadib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska in dalkiisu uu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga ganacsiga iyo horumarinta iskaashiga dhaqaalaha ee uu la leeyahay Ingiriiska. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, booqashooyinka u dhexeeya madaxda Shiinaha iyo Ingiriiska ayaa sii socday, iyadoo dowladda Ingiriisku ay doonayso inay Shiinaha la gasho heshiis ganacsi oo la mid ah kii ay la gashay Mareykanka. Laakiin heshiiska kaliya ee Ingiriisku la galay Mareykanka, kaasi oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awooday inuu saxiixo tan iyo markii uu furay albaabka wadahadalada wadamada doonaya inay iska fududeeyaan canshuuraha Mareykanka, ayaa qaar ka mid ah tafaasiishiisa dibadbaxyo ka kiciyay gudaha dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waraysi uu siiyey warbaahintu ku sheegay in waxa ugu yeeray mabaadiida ganacsiga ee xorta ee caalamiga ay dhigayaan in heshiis kasta oo ay laba dal gaaraan uusan bartilmaameysanaynin fursadaha ganacsiga suurtagalka ah ee ka iman kara waddan saddexaad, isagoo tixraacaya qodobka Mareykanka ee ku waajibinayay Ingiriiska inuu ka fogaado ku tiirsanaanta silsiladaha sahayda ee Shiinaha. Tan iyo markii xisbiga shaqaalaha uu la wareeyey talada dalka Ingiriiska, waxa uu ku adkaysay inuu qaato hab macquul ah si uu u dedejiyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda, isagoo doonaya inuu ka fogaado qalafsanaanta fikirka iyo inuu u kala eexdo xulafadiisa iyo saaxiibadiisa. Hase ahaatee, intii lagu guda jiray soo bandhigidda dib u eegista qorshayaasheeda difaaca dhowr maalmood ka hor, dowladda Ingiriisku waxay u aragtay Shiinaha caqabad milatari oo aan caadi ahayn oo leh awood aad u adag, taasoo u baahan inay London ka hortagto, iyadoo dib u habeyn ku sameynaysa nidaamkeeda dagaalka si ay ula socoto horumarka cajiibka ah ee hubka milatariga Shiinaha. Xisbiga shaqaalaha ee talada Ingiriiska haya oo wajahaya dhaleeceyn la xiriira la'aanta istaraatiijiyad cad iyo aragti ku aadan xiriirka Shiinaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhowaan ku dhawaaqo dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan siyaasaddiisa ku wajahan Beijing. James Karabithatar, oo ah khabiir ka faallooda xiriirka Shiinaha iyo Ingiriiska oo ka tirsan xarunta Yurub ee siyaasadda dibadda, ayaa aaminsan in qaadashada aragtidani ay tahay mid aad u dheer si loo dheelitiro hamiga dhaqaale iyo welwelka ku saabsan khataraha amniga ah ee ka iman kara Shiinaha. Waxa uu intaasi ku daray in xisbiga shaqaalaha ee Ingiriisku uu cadaadis xoogani kala kulmayo labada waddan ee Shiinaha iyo Mareykanka si uu u beddelo siyaasaddiisa ku aadan mid ka mid a labadaasi, taasi oo had iyo jeer sii adkeynaysa xiriirka uu la leeyahay labadan waddan.